Ibyo bikorwa byo kwiyamamaza byari byabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero. Bane bakomeretse bikabije kugeza ubu bari mu bitaro bikuru bya Kigali kugira ngo bitabweho birushijeho. Abandi 37 bakomeretse byoroheje. Itangazo rivuga ko benshi mu bakomeretse byoroheje barimo kwitabwaho mu bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ku ikubitiro Ijwi rya Amerika yashakishije umuryango wa nyakwigendera aho ishakiye Mutoni imyaka 19 ari nawe leta ivuga ko yaguye mu muvundo. Nyina umubyara Nyirandegeya Emerita uri mu kigero cy'imyaka 47 utuye mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu yatubwiye uko byagenze.
Gukwira ku muryango abapolisi bakajya basunika ngo nibasubire mu kibuga. Mu gusubira mu kibuga turababwira ati mwaretse abantu bagatambuka ku muratuma hano hantu haba ingorane nyinshi. Ubwo twewe twagiye tunyura mu bivara twahinduka umwanya mavugara. Njyewe ngeze ku muhanda kuri kaburimbo mba mbonye uno mukazana wanjye. Maze kumubona ndamubaza yewe ishati yari ifite ishati yari he ifite ishati yamanza byarangiye.
Nyirandegeya avuga ko yashenguwe n'urupfu rutunguranye rw'umwana we kuko nawe byahise bimuviramo uburwayi.
Akimara kubimbwira nahise nikubita hasi ngo muri kumwe. Si umukobwa wambaye agapantaro k'umukara n'agashati k'umweru kibirarangiye ariko igire kwihangana. Nkimara kubyumva nonge gusubira hasi. Kuvugiye nonge nzanzamukiye. Bahise bajya kunyereka aho umurambo uryamye.
Ijwi rya Amerika yageze no ku bandi baturage bakomerekeye mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida FPR Inkotanyi Paul Kagame. Nyirabavugisha Emerance ntimuramukazi wa nyakwigendera ndetse ngo bari kumwe ku munsi w'ejo wasanze ari gucumbagira avuga nawe uko byamugendekeye.
Tubanjije kutaka ubwo kugira ngo twe badukuremo babanzaga gukuramo abo hejuru. Abo hejuru babanzaga kubakuramo kugira abo hasi barokoke. Ubwo njye naje kwibona nza kwibona ndyamye hasi nyine ahantu bari kumpungiza. Hari abantu benshi cyane barwanaga bashaka gusohoka. Bitewe n'uko bashatse gusohoka kuva kare ubwo bari hari abantu benshi kwa gusohoka uw'inyuma wese na waza bashaka gusohoka ngo bagere hano.
Icyakora we avuga ko nubwo yari arembye bwose ntacyo byari bimutwaye ahubwo bashaka kujya kureba Nyirandegeya kuko rewe babonaga yakomeretse cyane.
Abandi bose bari mu bitaro bari kuvurwa niko njye ntabwo nari ndi kwita ngo mbese naryama bambure kuko nari nataye umutwe. Yego n'ubu ndi kubabara cyane umubiri wose ariko nabyihanganiye. Tekerezaga kuri muramukazi wanjye bari kuvuga ngo arapfuye. Ntabwo ibyo kwita ngo nari ndi kubabara ntabwo nari ndi kubyitaho ariko abangirikiyemo bose bari kubafasha.
Uyu muturanyi wundi twahuriye mu kagari ka Busoro nawe yari kuri site ya Rugerero kuri iki cyumweru ahabereye umuvundo.
Nuko abaturage nyine bakarwanya abapolisi bari gushaka gutaha. Abapolisi nabo bagasubiza inyuma bari kubabwira ngo munyere kwa bariya muryango wo hirya. Birangira nyine biba ab'imbere basunika n'ab'inyuma bagasunika abaturage. Ngendagwa abandi bangwa bandyama inkweto ndazibura zose.
Tukimara kugera aha uyu muryango utuye ubuyobozi bw'akarere nabo bwahise buhagera. Nyina w'umwana witabye Imana yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere buzamufata mu mugongo mu gushyingura umwana we. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yihanganisha uyu muryango inavuga ko ikomeza gukurikirana uko abakomeretse bari kwitabwaho. Mu itangazo ryayo yasohoye yibutsa abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ababishinzwe kugira ngo hubahirizwe umutekano n'ituze by'abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.